muone. Fiona tumesha shibana, Fiona si changa la macho, Fiona nkoret kupambana. Kanji watu fatane, ulipo wika nitakamu. Baraka zitapusa, wangu hawa mimi Adamu. Fiona shika mashine, Fiona gimi ya dota, Fiona chuta ufinye, Fiona chapansha tota. Kanji watu fatane, ulipo wika nitakamu. Baraka zitapusa, wangu hawa mimi Adamu. Fiona nipitishe mabonde bonde, Fiona nipe miuno ya kimakonde, Fiona pikia kiki na twende twende. Fiona tamu halu atende, kabati dondoshwa na mende. Nichezeshe pwani nipe mawenge, shani levyo simirungi na pombe. Fio, fio nae, 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 yeah, yeah. Fio, fio nae, yeah, 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 yeah. Fio, fio nae, fio, fio nae, fio, fio nae. Tumekutana kati hisia kupoteza na muda. Nipindue basi nipatie kileweshe nikupe kitu kikubwa. Yangu nafsi usidauti mama, yazile tu nisije kuzama. Yangu nafsi usidauti mama, penzile tu lidumu mpaka kiyama. Fiona nipitishe mabonde bonde, Fiona nipe miuno ya kimakonde, Fiona pikia kiki na twende twende. Fiona tamu halu atende, kabati dondoshwa na mende. Nichezeshe pwani nipe mawenge, shani levyo simirungi na pombe. Fio, fio nae, fio, fio nae, fio, fio nae.